senge yesoza necheyi mama te yafumbie mawolo mufiji kwengerede omwaka samukoze nabadde nekwese wansi wa kitanda yunifomu sagolode nengatto sazikubye enjovu zalwanidde waka nalaba ebikopo okubuuka mu bbanga enjovu zalwanidde waka olugero kabadaye erirunyumya enjovu zalwanidde waka nalaba ebikopo okubuuka mu bbanga enjovu zalwanidde waka olugero kabadaye erirunyumya mama chokoza tata chokama nyi tata musajja wa busungu atero musoza na mulangiro kunyo mwenge no wafu no wenzi omu waki yandi wede chilo chacho enjovu weza semo kumekana ewa kate kwa suze yaka ne dadi te ya suze waka enjovu zalwa nite waka nalabye ebikopo okubuuka mu bbanga enjovu zalwanidde waka olugero kabadaye erirunyumya enjovu zalwanidde waka
Bika ko munange bijokola